We had to tailor up a remix, not a ngoma ikuimeshona. Mu adapt to mother nature, kawa toy wa Madonna. Vile na piano buzz, you might think a Madonna. Nina degree actuarial, second class, tena honors. Najisikia kama Simas kwenye booth na guruma. Waliagana wanivuti, ati nikome kankuruma. Kitu hawaelewi, kunishinda ni kama rumors. Kazi yao kimbele mbele, saya action wako nyuma. Mindo akakaya noa juu, sezi ingiza maji. Thoughts zangu ziko twisted ka, ngoma ya dibanji. Sezi bite lines, kibogoyo kwa kipaji. Easy title, najiita ni kushamba na utiaji. Indo remix ya mizani, tumeungana kasi miti ka. Wangari madhai juu ya buzz kaka miti. Left ni kama brani, lazimu ujizatiti. Indo ish, tinda kish, na mistari nimeza piti.
Tunawapatia mizani, tunatoa hip hop kizani. Mjini hadi mashinani, tunahakikisha hip hop kodani. Hey, tunawapea mizani, tunatoa hip hop kizani. Mjini hadi mashinani, tunahakikisha hip hop kodani.
Mike kwa mashavu na rap shoulders na shupavu. Mbio zenu za sakafu na run track juu ya dhahabu. Kwa studio huku safi mal records na bambua. Mini pizu mshatambua tangu tene nachafua. Nachapa hiki buwa nikikariri mizani. Lines zangu za butia na kanospe pale mezani na it's killer cause a remix can be illa. Showstopper, thunder stealer, storm bring a gun, sling a deck, spin a grand leveler. But I stink mean a ram guns like I'm a fever qua. Compact if you mini rapper on the outset. Cheesy palendani made of black kama kinis na go hard kama mollies na mpuki kama yego. Kalisi ride my dragon ni mizani na mistari ni hatari. Mtaani kuna message kwa hii verse, lazima mtie mahanani. Yeah, killer, mizani, remix.
Tunawapatia mizani, tunatoa hip hop kizani. Mjini hadi mashinani, tunahakikisha hip hop kodani. Hey, tunawapea mizani, tunatoa hip hop kizani. Mjini hadi mashinani, tunahakikisha hip hop kodani.
Mina slota hii mizani kauli ya msee wa butchery. Nakatakata na kula alafu naitupa kwa mochari. Maneno zangu za nguvu utadhani nimeingia sanctuary. Nikispit kwa ear drop ni switch kama yani situ mafuja na ubaya in form of hypocrisy. Ino remix ya mizani si wakati wa democracy. Nataka kuabudiwa zile njara za autocracy. Na wachanganya kama dawa yani kama mini farmers. Wanasema nimekata maji kwani nimekuwa Moses. Haha, usicheki please, hold your horses. This is Kish Entertainment, yeah. You're the bosses, usifake hizo poses. Una flow kaka usmeses wana suck kama boobs. Mindo admin kwa hizi groups tutoa moda kama troops.
Tunawapatia mizani, tunatoa hip hop kizani. Mjini hadi mashinani, tunahakikisha hip hop kodani. Hey, tunawapea mitani, tunatoa hip hop kizani. Mjini hadi mashinani, tunahakikisha hip hop kodani.
Music industry mekua sitting on mine. But for a very long time mekua naka lyric of our mind. Nimeka mkutek mashia like a jungle canine. Kuwa lipo pongis la nani the land of Canaan. Daily nimbacho kwa sikiza mangoma za bundu masi. Mamsiza leo na kitwa mana joko andiko kwa karatasi. Hajui sisi ndo leaders na wengine ni wafuasi. Na wakitwa iki to copy itabako mekula nyasi ju. Hip hop is my first love compared to none. I'm dedicated to this cause like a Catholic nun. Tuna speed fitu ilisi bako na sako na nakada. Na kwa kili na marais bako wa sako wa tembe ni mada. Siku simbi to evil way to life from the reverse. Hip hop to defend, ate kibli to pack the back. Ata mwasa zanguja tablet na ikuwa na gorilla glass. Kabili dukila kituwa ndiku ilo raitu waka mbeba ni pass.
Tunawapatia mizani, tunatoa hip hop kizani. Mjini hadi mashinani, tunahakikisha hip hop kondani. Hey, hey, tunawapea mizani, tunatoa hip hop kizani. Mjini hadi mashinani, tunahakikisha hip hop kondani.
Apart from yaga neza dis everyone, I fear no man. Hip hop is the life bado, ndo yangu slogan. Lyrical firearms, mindo na possess smokers. Bila amban kwa mkono, mindo captain ka mokan. The beat is my slave, implying that I'm a free man. Mizani remix ilibaki tuwe right back kasi finan. Lyrics zina campaign, itabaki wake MC's OT. Watch a long lasting effect, kama dumu just my party. Nyama kwa rap, mi old fox hata sungura. Zebu hekatazi kunyo maji na kelele za chura. Cool rap design anemonia, but bado sina chills. Lyrical transistor on the mic, who showcase my skill. Mistari zinye kuwa forex zangu ndo zingate wa graph kali. Probably calligraph ndo aneza ni match lyrically. Maybe then pia neza out match KDF generally. Prince wa hishi vina fahita ju officially.
Tunawapatia mizani, tunatoa hip hop kizani. Mjini hadi mashinani, tunahakikisha hip hop kondani. Hey, hey, tunawapea mizani,
tunatoa hip hop kizani, mjini hadi mashinani, tunahakikisha hip hop kondani.